waka bi baby face sound baga producer bade wisi kano kanyumira bazei na balasta kanyumira bazei na balasta
ntabe umaka mukwano toyomba mukwano kwange toyomba
ntabe mukwano munange tolwana
munange toyomba
ntabe umaka mukwano toyomba
mukwano kwange toyomba
ntabe mukwano munange tolwana
munange toyomba
obogira binji mukwano tobafako nzeba omukwano gwewalonda nange bogedde mukwano sikulimba yegwe mukyala nange gwe nasiima ebigambo bingi mukwano tobafaako bagala kutulemya nze kye nasudde ebyama byomubaka mukyala bikuume gobe musajja era nawe bikuume abantu betugamba abantu tebayamba batuseka busesira nti tebayamba abantu betugamba abantu ze nkugambye batuseka busesira nti tebayamba
ebintu ebiwumaka mukwano toyomba mukwano gwange toyomba
ebintu ebimukwano munange tolwana
munange toyomba
ebintu ebiwumaka mukwano toyomba
mukwano gwange toyomba
ebintu ebimukwano munange tolwana
munange toyomba
wayogedde bingi mukwano sikufaako nasirise busirisinga bintabudde nanewuunya mukwano bikugambye emikwano gy'abakazi mulimu emikyamu kabe basajja era sibesiganze emikwano gye tulina tulina emikyamu n'oba ne muno naye nga takuyamba emikwano gye tulina tulina emikyamu n'oba ne muno naye nga takuzimba emikwano gye tulina tulina emikyamu
ebintu ebiwumaka mukwano toyomba mukwano gwange toyomba
ebintu ebimukwano munange tolwana
munange toyomba
ebintu ebiwumaka mukwano toyomba
mukwano gwange toyomba
ebintu ebimukwano munange tolwana
munange toyomba
laba boyita banno mukwano bayogedde ebyama byomumaka byonna byonna bambi nakugamba bulungi bwe tuba tunyize tuyingire mu nju terutwala bweru mukyala wange olunaku lwe nagamba walulekaawo ne weesiga emikwano kati emikwano giraba gikuvudde oyokera bitono bobookera bingi kati emikwano giraba gikuvudde oyokera bitono bobookera bingi nnyo
ebintu ebiwumaka mukwano toyomba mukwano gwange toyomba
ebintu ebimukwano munange tolwana
munange toyomba
ebintu ebiwumaka mukwano toyomba
mukwano gwange toyomba
ebintu ebimukwano munange tolwana